sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Bazenga.
Stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana.
Mavo on the beat.
Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kam show yo ni simple. Next day zo mafida asha ripos. Apo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa evo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi makialis magwiji. No kitoko singizake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Sijaijua kumbe lano ni FBI. Ameni ambush kigafla nisi try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini bazenga daddy nita go down in style. Hey, maswali mo buti breeder mbono mezima line. Noko hapa lojo na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mbele itoka uneza zirai. Aye, na sizi fly zai kwa isi ni ya crime. Aye, asha kick off, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika. After trigger kui press, ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window, sinika jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo santi yacha leo, mini kasomi sam. Si wongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Na stucky mami skull bana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana. Dazima simu ndo asipige pige sana.